I want to admire really the ministry of this church, just like all other churches. Truly, if Kenya is largely Christian, with a very sizable Muslim population, na wale wengine kama Buddhist wako, or other religions, ni lazima tuwe na hali tujifunze vile vile hali ya kuvumiliana na kuelewana. Because I can tell you, tusipoelewana, there can also be religious conflict. And you are living in a region ambayo kama jimbo hili, county ya Kilifi. Najua kwamba Wakristo na Waislamu munaishi pamoja bila shida yote. Na wasihi muendelee jinsi hivyo. Jinsi hiyo hiyo. Hallelujah. Kwa sababu usipoendelea hivyo, alafu tuanze kusikia kwamba kuna hali ya uhasama baina ya dini. Bilivyo mimi hatuwezi tukafikia kile kiwango ambacho nataka tufikie kama nchi. Tumechelewa sana. Umaskini bado unadhihirika wazi Kenya hii. Watoto ambao tunawaelimisha hadi vyuo vikuu, wengi wao hawana kazi. Umaskini najua kwamba unauma. Ndivyo ama sivyo? Hatuwezi tukapigana na huyu adui ambaye mimi nasema adui msalia wa umaskini ikiwa tunaweza kuanzisha vita vingine vile vile vya kidini.